qiimo maciishada qadar daruuriga suuqyada magaalada Baydhabo iyo koronka ee kureeda saameynta iyo reebanka roobabka xoogan ee daadadka wadanka gudaha dalka ku qubdiya noocyada shil duban ee raashinka ku koy sicir bararka dhiniga qiimo iyo waliba ku dambeeyte kureeda xaalado deegaanka oo isbeddel ku kooya haana saytiyo sidii eedkan isbeddelen iyo waliba ku mid aha bariiska sokorta markii la fiiriyo tafaariiqda haana saytiyo gadashadii oo aan badnina dadka dangeertay ku kooyeena meelo dheer ee baadida aadan Usmaan Cabdi aadan yaro oo ku mid ah ganacsatada magaalada Baydhabo gadaasa raashinka noocyadiisa shil duban bunga en iska jaranga jumli iyo tafaariiqa iyo ku hadalaysi guud ahaan iyo waliba uu ku warbiyay isbitaalka jar iyo walyaabo sababaya
qaybta ee ugu koobay may buun Paris iyo Socorro oo istimaash idin badan may buurgdeeda qiimo arday idin arag korid salaan saliido kale saddex doolar ka darantay laakiin suurta saal doolar ka darantay Paris oo kale suulaag demay ka darantay bees 5 doolar marka madan nas fiiri ardayda bariiska socorti baad kala may baa ii warka darmayn bariiska socorti saliid madan korbi qiimay ardayda isbeddelka koy badaad shar duun baa tan bay dhawan socorto kala may baa naga tarid lamun shar qiiye socor hadii soo gudud tan aad loor shamay baa naga dayn $100 tan kala ardayda gududna $40 bariiska buburo sunu loor shamay naga dayn $36 meelaha misuulkii lixdan ila $1 saaso kale burkusuna may baragadayn loor shay $34 saliidina aan aragteeda jirgaanka may naga dayn $28 meela kurtuna kee $10 saaso kale sidda loo lahanaa wadana $35 naga dayn saaso kale markay isbeddelku kooyay baasada dhadhaartii makroonida iyo bibilaartiiba baasada dhadhaarta oo kale $10 seeti meel bibilaartii $10 ay keento makroonida aan aragteeda yar yartii $10 tan ijajidana $10 halka baadada hal shay meel maray isbeddelka ma badareegnay isbuu ka hor ku dima daragteedana in shay in wadadii dheeray tiskiraasi bulidka Baydhabo iyo Muqdisho ayaa u gootay sigaare buundii weynatay gooti isbeddel ma tahay daraga baday bilita galmaanka dambaytay isbuu kor ardayanka dambaytay dhatu wal magal fargeedii ma yaa dhahay tusaalan socorto oo kala atagee karagdeeda 40 gadaayna markii horna 30 saal la gadaayay waa bees ardayda ma gadan saal $1 socorto jeeriyeeyba marka saliido oo kala tarigdeeda ilaa 30 gadaayna yaa ma la gadaay 20 marka baasdo kale in sidi barsaal dollar yaa roogi jartay tan $10 maray marka fage eedii dhiga ka darame madan feeri aragteeda qiimi hore ka dhalan feeri eedii aragteeda ula salan dare mahay asami wa quality tan iyo heli aragteeda mi hore roobtu weyn tii bay bilito oo wasi iraweeda ma mala bane bo naftana ba barade hafado biyo ni saameen oo aragteeda hafada mursal iyo hafdaane wana buunti oo baalan ay tahay aragteeda oo galgal goon leeyahay aniga fukati wana baarteeda waalidkii oo yaalkii agal wali doonay biyo naagni maalinta ciidda kalena waa aragteeda tan min suurgan oo koyna marka shalay dowrka koyni marka alxamdulillaah aragteeda oo naftana ba ma naagna aragteeni iyo ka waxaan aragtay meel kale qahan marka soo gudoo shalay furni kooli aragteeda hafaan turin ruunya alxamdulillaah tabiyo sidii hormay ada muddoon ka toortaan oo probto baan ka nagnay in kanoo rajeyn laakiin bilidkan aragtayta buuntaas soo soona yani badagaas ma kaalan buuntaas samaysan la may baragtayda oo ma ila buuntu ba may ba minister jiji ka taali saaso buuntu horteen atana ab kale jara afti adi buuntu hadalayn hatta may buu kale wuliyo laakiin ilaay laakiin dhahdo bardho milo kale tan ku boq
wali ba lama ilaa iyo saddex meelo dagoheya wadooyinkii wax ku galaayeen Baydhabo taasaytiyo hakeediya baawurta badeecada sheena jaran Baydhabo waliba sababtay qiimo maciishada oo ku koyta isbeddela.